ebaluwa Mombasa Olumwa tenetiamu Emberaze Zisu sako untu Titaba malaika kunsi Zendo verao Yebu kila gende Zensigalao Nayate na ngumia Na ngumia Tihawato titechi Titagenda kundeka